studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde alkamisare jeenayi lewru mars hitande 2017 jeenayi yamde sokidu studio Tamani miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo. Jottinono ɗo kabaruji ɗi Oumar Waygalo. Sekirabe on kompititi wiide fedde humminiine hono fiyoɓe ballon le leydi meɗen ndi ndeɗo fedde wattu joni nde sakama kanko ministre kumniɗo kabaru balloje ɗe le leydi meɗen ndi kanko sakinde o joƴini fedde heere. Dunki ande no balloje ɗen gori hollitino wiide ndeɗo fedde eɗum jondira jati wiide ɗum sakoto wattu jonoɗuɓe kolliti wiide walde kaf kañum e FIFA ɓama jukkoje fewde e leydi Mali ndi. Laamu hakkunde Diofa hande joƴinaka tawdini kañum e Tumbutu saabi ɗum wonono ko guɓe murtuɗe kolluno metti muɗum en lesa ha leydi meɗen ndi ka fande ɓe kolliti wiide kaldale kawralan wondi e wadde dow ɗiɗo golleji. Leydi Suisse ndi holliti wiide waran faabirade Mali ko yaata milliardji capanɗe jeegom CFA ɓamde hitande 2017 yettade 2020 yoga e ɗiɗo kalisiji fo gara natude le yirwere créduji kañe ñaame fa haara yalla jam e deƴeɗana warta le leydi ndi. Sekiraɓe ɗi wonnoo semɓe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Walde humminiɗo hono fiyoɓe ballon le leydi meɗen ndi ndeɗo walde nde sakama wattu joni o kanko ministre kumniɗo kabaru ɗiɗo golleji kanko ɓami ɗiɗo anniyaji o holliti wiide dow joƴini fedde heere farde woteji ɗi waɗede so daña cuɓaɓe toon. Kanko ministre o fa hande o holliti wiide sa ƴeewi tiɗallaji gonɗile ballon Mali ɗi ɗum ɓooyi sanne fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Samaseku.
Tiɗallaji gonde nder kabaru ballon leydi Mali ndi gilla duuɓi tati yoppali fewi fedde nde keñen kanko ministre kumaniɗo kabaru sembe calɗi holliti wiide fedde kumaniɗe kabaru latu ballon leydi Mali ndi yoppa golle o wi ɗum yo batte kabaru teɗelaji gonɗi nder kabaru ballon o welitama wiide fedde hakkudere joƴinte banggal landinen woteji joƴingol bureau wonde nder lebbi sappo e ɗiɗi ndeɗo fedde woni halfintede kala ko woni kabaru figol ballon nder leydi Mali ndi kayre ɗum hani landinde joƴingol bureau keso honno ɗum faccintina e ley tarki sardia fédération o ana ɓuuri duuɓi tati ko leydi Mali ndi ana jogui teɗelaji nder kabaru ballon o batte basi immiɗo hakkude guɓe premiére division e kañe yimɓele yoga fédération o dewrintinoɓe hewɓe iwde yimɓele politique yaade ɓele dina fa warde e sariyaji ɗi tribunal yewtere sembe calɗi ɓami sawbinayi ñifugol oɗo baasi.
Hon jottoɓe dunki en ande no ballon gori kolliti wiide ɗiɗo anniyaji jamana hanno jondiradi ɗum caggal muɗuɓe kolliti wiide FIFA du wara ɓamde jukkoje fewtude e leydi Mali ndi keɗe kanko noddirteɗo Moussa Boly o yo andan ɗo no kabaru ballon worri sanne komo sifirdo hen do faccitago Mouhamadou Samaseku.
Oɗo kabaru juhali fay goto saabi hono mbiɗan ni gilla battu mabɓe ñande sappo lewru janvier hitande 2015 nde somi woofali kay kabaru ballon leydi Mali ndi ne jogui noon caɗele mawɗe banggal baasi hakkunde fédération o e dental yimɓele mettaɓe sanne e sifa jogalal fedde nde dewritinoɓe hewɓe gaɗi hen bawɗe mum en e foof dun yimɓele tedduɓe e gollirɗe mawɗe ka ɗiɗo immadaji foof mbawali ñifude baasi o mande ɗiɗo tiɗallaji puɗɗima yiyede jaati nder figol ballon leydi Mali ndi mbiɗa jonɗori noon hon ɗeɗo jukkoje banggue goɗɗo ɗum fay so haaɗi tan e immaɗe mayre fedde FIFA yettiraka fe dillanare kawan muɗum e ley ko warata ko yama leydi Mali ndi waɗa banggue nder kala kawrte pelle FIFA e CAF.
Wakkati nde min nodduno kanko ministre o nde wala fuu ko jaaɓi sifade dow hen wattu joni o sikiraɓe so gabbiddo bemal ami ande ngal oɗo mbawi neltirde miijoji moɗo dow hen lamel ngal min noddirta phase Facebook e compte Twitter studio Tamani. Fa hande laamu hakkunde jo heɓay joƴƴine to Tumbutu to kañum e tawdini caggal ko murter nde watno lengal luure Tumbutu guɓe yogaji ɓanɗe kaɓorɗe lesa ha leydi meɗen ndi kolliti wiide jarraki laamu hakkunde jo joƴƴine toon so ni yimɓele muɗe gattaka ley hen fa hande ɓe kolliti wiide kaldalano wondi e wadde hakkunde mabɓe kamɓe e laamu o ka wala fuu kabaruji goɗɗi keɓaɗi dow hen. Leydi Suisse ndi holliti wiide waran faabirade Mali ko yaata milliardji capanɗe jeegom CFA ɓamde hitande 2017 fa yettoyo 2020 kanko ɗum won kumminiɗo kabaru ɗiɗo golleji le leydi meɗen ndi holliti wiide yoga ɗiɗo kalisiji fu garan wattede dow kabaru ñaame fa haare jam e deƴere kañum e yirwere le créduji ɗi o ɗiɗo projet ngaji ɓe garan jokkitade ɗum ley laamu siga so motti kañum e Tumbutu keɗe kanko noddirteɗo Beatrice Meyer o kanko laami ɗiɗo golleji Suisse le leydi Mali ndi komo sifi dow hen do faccitago Mouhamadou Samaseku.
Depuis 2012 il y a aussi
gilla hitande 2012 minen gada faaba fewde e leydi ndi faaba amen yettima hakke ujunaji temedde ɗon yimɓele min mahi cuɗolikol kewɗi bonnaɗi batte baasi o miɗen jelli ɗum wadde nder heƴo amen faaba mahugol janali waliyaɓe Tumbutu e kañum heɓugol dewte bindiraɗi juuɗe Tumbutu ɗi leydi Suisse darani alum saɗɗaji muɗum ndenno iwde 2017 yaade 2020 min kuncana hoore yirwere kiraɗuji ɗi e kañum kabaru guure no yawiri ɗum min paboto yirwere nder sahal e wuddu leydi ndi min gaɗan ɗum faaba nder immadaraji ɗi leydi ndi dawri banggal gula kabaru ngure nyamdu sukabe kuntana hore dun sifa jande jogi de tadele de leedindi sisil satop ona watana hakille jogola lamu dejere al musadda jidi yo miloji nogay kalisi suisse der hitande
20 millions de francs suisses par an
nyaloma kenyo o mali wadi yambereji dibe no dirta wi mars le adnar alla ndufu yambere hedenande roobe mine ko hame min jehi min jewti ki dum wonono rewbe le burbe fu tampudle nokkule gombe le tunele de to lafiya buguto dum won tunele mawde gondude yuppede tonde yoga rewbe le be fu ton jaata sono cuba ton tulele kanye e bidoje ko nande mudo so be jahabe ciottaye be do rewbe le be kolitiwide kambe wala fu ko jibindiribe e yambereji dum won wi mars di sa yehi dum won to tunele de fa yotto yotto kaaje lafiya bugude ta taye be kewi ton sanne tawede wid nangi an wuli fa wana hese furu kede kanko Muhammadu Sama Seko e mumini sende bu ko be pewnini en do hen
wattumo yoga na motta butlaji kiddi odo bangi wobbe dun na motta manaji oto bangi do sappo yimbele gonbe der wulare dangi de ngudi dartobe ko gurdata der dido tuniji dende lafiya bugu ane mabbe odo debbo modo biete do nantenan keita mo hakke dubi chapande joy jon kuriji kebo asku mudun der dido tuniji gila dubi kewdi kedan ko hali do faccitango mumuni sendegu
gonga jati mi fuddi mobbude manangaji ana wara dubi sappo joni manangaji ko kebba mi sanga ana yaha e manaji temedere kala e golle mo tinnuda e mum fu a heba nafam mi do mila dum ona samti keddoda de ciudi mi debbo kurtindo jon suudu a anato mi do jogi sukabe dum sukabe an rewbe fu kurtiniki ka wobbe be nguuray goto tan heddike mabbe kanko dum o hurtini debbo ta ana hani mballondire le gurdam
do nde do tiddere latinde gullude mako nantere keita ana motta temde temde manaji kanya butaraji jon nga yoga sorta juude makko kilo fu fakune budi nogay e budi chapande jago holiti wide won ko hebata hen jati
manaji malile en diam ani mido mottadi fami sottadi izin ngaji bimbail tatadi e butte ngaji wobbe anangara sodirde di e juude amme budi nogay ka idi chotte de izin ngaji nogay e joy fawarde e chapantati chogidi anan pawi do sifa ngaji mabbe manaji daneji butti anan chotte chapande jego e kilo di chotte
wattumo halnama hala nyaloma ke enado rewbe nantenen kinta wodi mosango holti wide hewti o debbo kay wawate wide dum wona kawaru makko jonnon nedo yambere hata mo gollude
nyabaro ma abdu am sawla
minani ni rewbe jango yo 8 mars min kay mi golluya mi hilla kadum dum yo kabaru kumani be rewbe ko kajani yo nyamde ko jon suudu an defi
Sisili odo nyaloma hertanade rewbe omta rewbe bangal kebal sisili mo beedo rewbe gollobe der tiddere nyama golli gila boy sabbe kuliti wide wawde darnaade kabar mu dum santi domude mballa neddo goddo
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
kirabu jurneden jere on ne woni er les réseaux ngaji di en puddiran do sigaso do ko yata yimbe le chapanta ton demobe kanyen gondi tottindirde hakkilaji to sigaso to wattu jonono be kani dum woni haybirde ko sobe bami faaben dimino be kani haybirde to nyamere mabbe de fa pewa gondube lannade o do golli walde ONG de noddata Mali marque do tou gorgal walde wonde kase de noddata IR dido golli jan kani jukite ton balde didi ute ngardam faado banambo do yimbe le taton hudi tan wiede kambe nanga gar banambo to wiama du dakiji guri mudun jia e juude mabbe wiama guri dakiji din jiama dun e sakkosiji mabbe fa yotto yo chaakuji dibe jogino ton di wattu jono zamar ma ngabe gombe ton be jowi juude do mabbe gondi e wadde do hen honjugol so be do yimbe le wala be do golli ditaton ndute ngardam faado gawo do hono kambe jangobe ton jande dum won ekol ngaji di ngana e jeyal lamu to gawo to holita wede kenya be jalti be ngadi ton majer mabbe hecci kenya no holitira wede dum won talataare de be bihi be tawda wattu jono dum won yero mabbe jangobe ton be musenga mudi en goni e murtere de anda ka fuudo haadi dum won musenga be janginobe gombe ni sahal leedi meden di sekrabe sembe kabaruji di min jogino do bete hande di idini walde humini hono fiobe balon leedi di meden di ndedo wadde sa kama kanko ministre kuminido kabaru figol bolon leleedi meden di kanko sakinde o joini biro goda kasel fa handen honde tobe kolitiwide jamana hano jondirade dun jaati ciagal mudun kaf kanye fifa du ngaram bande jukkoje muden fewtude e leedi malindi fa hande anda kande lamu hakkunde jo hani juinede tumbutu kani e tawdene micciteden wido ko do anni juinede altinere jadde non de ko won gudo mottudo gonde sa haleedi meden di kolliti wide jarraki be kolliti wakkati jono kaldal an hakkun mabbe e lamu o leydi siwi sohli tiwde waran faabirade leydi Mali ndi ko yaata milliards capan e jeegom CFA amdi hitande 2017 yottiade 2020 yoga e balli go fu waran yowade wattu juna yirwere le kereduuji di ñame fa haare kam ñono jam e teedir hani wartide le leydi Mali ndi sekrab di wonno sedda kabaruji di min jogino do betalde di min joti on sanna kale do bodon tawel le Mali fu e mangal mudun kedde hedaade fa hande honno andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi wassalam.